na pia kaladuna mugoto pega mintetera. Yeah, iku jala musha ingo ma besenyan posha. Nina na pia kaladuna mugoto pega mintetera. Yeah, iku jala musha ingo ma besenyan shola. Ola tongola,
ola tongola,
ola tongola, ola tongola, ola tongola, ola tongola, ola tongola,
ola tongola, ola tongola,
ola tongola, ola tongola,
ola tongola, ola tongola,
ola tongola, ola tongola,
Ola
tongola,
ola
tongola,
ola tongola,
ola tongola, ola tongola, ola tongola, ola tongola, ola tongola, ola tongola, ola tongola, ola
Namhlanje abangani bami ngiphethe umthandeni isikhofu ngokuseqophelo liphezulu. Lo mfana ke ngifuna enze noma ngabe yini kuba ubunapha napha ngoba unelungelo lokuthi eshaye ngogqomo odlile.
Ngiqosha ngenkani yakithi. Yebo omunye umuzi ayingeni ngomunye umuzi. Eyaye tingani. Yebo omunye umuzi ayingeni ngayo. Ngiqosha ngenkani yakithi. Yebo omunye umuzi ayingeni ngomunye umuzi. Awune ageni ngayo. Yebo omunye umuzi ayingeni ngayo. Ngiqosha ngenkani yakithi. Yebo omunye umuzi ayingeni ngomunye umuzi. Ingani yake tingani.
Ingani yebo omunye umuzi ayingeni ngayo.
Kosha, Yengani, Yagiti,
Yago, Munyamos, and Yeni, Munyamos,
Yagiti,
Yago, Munyamos, and Yeni,
Kosha, Yengani, Yagiti,
Yago, Munyamos, and Yeni,
Munyamos, Yagiti,
Yago, Munyamos, and Yeni,
I am a young man. It is still in a man. In Pacha of Tum, Lendo Tanga Baba, Mapa, Baba, Nanakotan, no Baba Balashi. Who's in Ganak Petting a 4, a 5, a 6, Baba Bongana Balashi, and Minanganaba. Who are you trying to learn Baba Manu tennis? Who's the most in town? Rafu Piria and Yamash, he's a fool, one more fish in Shadu. Wimboos, Baba Manu, yes. I'll see you square Wimboos. A boost is this? A family of babies is this? If you're following God, he's a.
I'm going to go to the house.
Nizwile ngendaba kuyo wena nombili ane ntombi yabantu wamutshela abantu ukuthi mina ngiphethe isobo ngaphambili. Haye ye kungasithungezisi phela makwethu hawu namba ngiyikhethelanga ukuthi ngishaye ngalo hlehla phezena ngaphakwa engikuphethela lapha ebhukweni. Ye uthi ngiyakuhlambalaza uma ngikutshela ekudlangalaleni phambi kwabantu ukuthi ngoti uyabhimba uyanyanyisa. Hhayi sengizokuhlebela-ke manje ngithi ngoti uyabhimba uyanyanyisa kubonakala usumfoma njengathi uzugoloko kuze wena wena uyabhimba uyanyanyisa yemibuzi ngithi wozanla wozani nzongqolombili ngivakile ma omunye athatha kunopelepele nje okwami lokhu nothatha okunoshukela nje okwami lokhu Cova FM yabanyanya sawubona.
Hi there, how are you? I'd like to pass this message to the
listeners. Lumi sizula nguzwa. Eh, usebaleki. Kwisikova sakwafona ngisho amaputukezi. Cova FM yabanyanya, Cova FM yabanyanya sawubona.
Hello. Eh, kuloma nosanyola lapha mkhono wami phansi leZimbabwe.
Yebo.
Kuloma nokugamela sengizwile mkhono album yakhe mnandi yashaya.
Yebo, siyabonga, 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 siyabonga. Skopa FM, Skopa FM, siyabanyanya, Skopa siyabanyanya. Ligamenxa ke ihora elibaleke kakhulu. Skopa FM siyabona.
Yabo sawubona mhlangano, sentshuzo malakho la kulethe manje kulethe mhlangano.
Siyabonga futhi wami, siyabonga futhi wami. Uhlelo siyabanyanya, unyanyiswa ubani? Ubani umfowethu? Ubani wena?
Uncle Bob ulikhuluma naye namhlangano.
Yabo.
Yanyanyiso nyezo driver ba 103.
Hawu.
Ba driver ba truck, ba drive shit.
Hawu.
Lethe manje uthu.
Hey baba dodi. Hey, uncle ubhobhu ke lapha na entuzuma uthi unyanyiso driver ba truck entry. Ubanyanya udu. Hayi, bafowethu andrive kahle. Ukwatile ubhobhu la. Okay, 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 asabele phambili. Kwenakele ku late, isikhathi dliwe yizwa. Sova FM sawubona, Sova FM sawubona.
Eh, chef sasazi. Eh, ngithi msasazi, ngicela ungayisa lo wangakithi. Onuka la 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 la.
Hawu, hawu, ubaseni. Okay, lungi. Ya iskova FM uhlelo siyabanyanya iskova FM uhlelo siyabanyanya sihlabela phambili eh isikhathi sedliwe yisha iskova FM sawubona
njani mfazi ubingelolo umfoka mponzumile
nyanya sizwe
eh bengicela ukunyanyiswa nayi nayi nedu kubange kuyangami nje ngabe nje into engathintwa sidalo kodwa ngoba iyanginyanyisa le nto nyinyinyinyinyi le nayi le nto bathi nqama nqama lena ezinsizwe
Hawu ngiyithenga kuleke
nje
kube kuyangaphi into abengithule
nje
kuyo Hawu Kanti manje abalale bekhova madoda bayabona Hayi kodwa uqinisile ke lo no Hey Iyanyanyisa Iyanginyanyi nje beya ingathi ngathi ngithele ispirit ngiyishisa Kunjalo kunjalo wena sawubuya chiche futhi Uma wazule manje ube njengele isigodla ngikhathe khona mbe Isekhole ngikhola amadoda ngathi angisenzinelo ngamatokola namanje ngisawulindile sawena ngathi njalo ngamaholo dingehla ngiyokwenza ukubi ngapha ngakithi emdlete nawe uhambe obenza ngakini ubuni awu sikhole madoda awuyeka bona ashiyela tyaryatebatyena